yose uko yagenze uko yagizweho mbere na mbere n'ukuntu yatanzwe n'ukuntu yakiriwe na rubanda twebwe twari tubizi independence yabaye niga muri college Saint André i Kigali nabaye n'umuntu muri bamwe b'abanyeshuri batowe kugira ngo njye kudushyira nabaye njyewe nzi ibyo abanyarwanda babonye ukuntu bishimye ntabwo yabaye independence ngo wenda ibyo barayisubiranye independence ishobora kuba wenda itarabaye nk'uko Kagame we abitekereza cyangwa se kuba mu bihe byagombaga kuba ariko twebwe twari igihugu independence twarayishimye pe cyane twarayishimye kandi n'abari bahari barabaga b'abanyabwenge ntabwo bazavuga ko abantu bakayibanda makuza n'abandi ntabwo numva rero ibyo ashaka kuvuga ko ngo ababiligi basuranye iyo independence
Bwana Twagiramungu niba uvuga ko washimye ko yavuze ko no mu bindi bihugu byabaye no kuba ko wemeranywa nawe ko independence yabonetse ariko abari ku butegetsi bakayirekura bakayisubiza banyirayo
nabwirwa n'iki ko abanyekongo bashimye independence yabo nabwirwa n'iki ko abagande bashimye independence yabo umunsi we yakozeho ibye ku itariki ya kane z'ukwezi kwa Nyakanga mwaka w'1994 yumva ko ari umunsi wonyine ko iyo independence y'ibwite y'icyo gihe yaje abantu bari mu marira abandi bari mu mashyamba bapfiramo abandi bagenda birukanga muri Kongo barabuze aho bajya bamwe bakaba baranagumyeyo
Bwana Twagiramungu uyu munsi wowe se wita gute
yakomwita bavuga ko ngiye ngomba kubatiza iminsi
umuntu yumva ibyo uri kuvuga ntabwo yumva ko wemera ko umunsi wo kwibohora ugomba kubaho cyangwa se wabayeho
kugira ngo mese dushimishe Kagame niko mwebwe mushaka twapfushije abantu mese uriya munsi ntibari ngombwa niko kimese atemeye amasezerano ya Arusha
aho ngaho utaragera kure nagira ngo nkumvishe ko aho ngaho uvuga ko mwapfushije abantu nawe arabivuga ko habaye igitambo ndetse uburemere bw'amateka yaranze igihugu byabaye ko hari urubyiruko rwitanze rugatanga amaraso kugira ngo rubohore igihugu
shonani ariko kuzaje mutaba reka mubwire mugomba kwiga politike yanyu y'abanyafurika mukamenya ubayobora iki gihe ari mu guke ari mu buhe muryango ari mu yahe mateka ibyo bintu rero hari amateka abantu bivugira cyane kugira ngo abana batoya babyumve kuko tudafite umvugiro n'ibyo ni nuko nkuko njyewe mbona ibyo Kagame yigisha abana ababwira ko ariwe wakoze ibintu by'igitangaza akaba yarurira munsi w'itariki ya kane bagomba kubahiriza niko bishaka ariko siko abantu bose bashaka sinako tuvuze
turi kuvuga ku mateka yaranze u Rwanda ukomeje kubana ukomeje ku rubyiruko rukwiye kumenya amateka wowe hari nk'ubutumwa ugomba guha urubyiruko ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda ku cyo bagomba kumenya ubutumwa bwawe ni ubuhe
icyo bagomba kumenya ni ukubaza kumva ko ari abanyarwanda icyo nicyo cya mbere yongere nje gusubira niba umunyarwanda wumva yarabyawe n'ababyeyi b'abanyarwanda nabanze yumve ko ari umunyarwanda ko azakura ari umunyarwanda
kenshi iyo uvuga ku makuru yerekeranye n'u Rwanda yaba amakuru asanzwe cyangwa amateka wumvikana unenga none reka nkubaze ikibazo cya nyuma wowe nka Twagiramungu ubona u Rwanda rumaze kugera kuki muri iyi myaka 29 ahantu ushobora kuvuga ukicara kuvuga uti u Rwanda rwageze kuri iki ngiki ni cyiza kandi gifitiye inyungu abaturage bose
ndabikubwira n'iki maze imyaka 28 maze imyaka 28 hanze yesu ndaje mu Rwanda kwiyamamaza kandi bisubiremo aho tuvwa naratowe ariko sinatowe uzabijyana igihe gutumira radio ariko navuze murasetsa cyangwa wacu banyigishije gukomera mu mashyira abatwaje
ndagushimiye cyane kuba bwana Twagiramungu yemeye kuvuga n'ijwi rya Amerika